Polisi yonge dokubiriza bakuru ba masomero okwetola eggwanga Uganda okakasa nti bateeka ebyokwerinda kugeteza masomero okakasa nti abayizi abaleetebwa ne bazadde baabwe bongera okwekebejjebwa ate bakimanye nti abazadde bonna abayina okunona n'okuleeta abaana ku masomero babeera balina bye bakwatako beewala bayinza okuyita mu mbeera eyo okulumya abaana b'eggwanga kulabula kuno kukoleddwa omwogezi wa polisi munda mu ggwanga la Uganda Kituma Lusoke asinzidde wali ku kitebe kya polisi Naggulo amakya g'olunaku olwaleero wadde yeetabye mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire oluberawo mu buli ssabbiiti ategeezezza nti olunaku olw'enkya ng'abayizi baddemu okusoma okwetola eggwanga Uganda ebyokwerinda bisaanidde okuba nga ate binywezebwa.
Eri bananyini masomero mugezeko nyo okuteekawo security ku miryango n'okukebera abantu abayingira n'abafuluma because kintu kikulu nyo era nga bwenkyogeddeko ani akirizibwa okupikinga omwana ku somero ani amuleese rekodi muziwandise mutya bwetu